waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Afarta bangi ee Australia ugu waaweyn ayaa shaaca ka qaaday qorshayaal dhaqaalaha dalka lagu kobcinayo laguna taageerayo shirkadaha ganacsi ee yaryar, iyadoo dowladdu ay ka shaqeynayso sanduuq lacageed oo looga jawaabayo saameynta coronavirus uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka. Tallaabooyinkan cusub ayaa imanaya iyadoo la mamnuucay in Australia ay soo galaan dadka ajaanibta oo aan lahayn deganaansho, tan oo qayb ka ah qorshayaal dowladdu ay ku yareynayso caabuqan oo ay u dhimatay haweenay kale gobolka New South Wales. Haweentan oo 81 jir ahayd ayaa geeriyootay kadib markuu xanuunka coronavirus ku dhacay, taasoo tirada dadka Australia oo u dhintay xanuunkan gaarsiisay 7, iyadoo 6 ka mida ay ku dhinteen isla gobolkaasi New South Wales. Haweentan ayaa geeriyootay habeenkii Khamiista kadib markay xanuunka ka qaaday qof kale oo lala xiriirinayo isbitaalka Ryde, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee New South Wales. Geerida haweentan ayaa imanaysa iyadoo ay dhaqan galayaan xanibaado safar oo adag, taasoo macnaheedu yahay in dhammaan dadka aan ahayn muwaadiniin Australiana ama aan lahayn deganaansho aysan dalka soo geli karin laga bilaabo caawa oo Jimcaha bisha Maarsan ay tahay 29 fiidnimo. Muwaadiniinta Australianka iyo qoysaskooda ayaa loo ogol yahay dabcan inay dalka ku soo noqdaan, laakiin waa inay iskarantiilaan muddo 14 maalmood markay dalka soo galaan. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in dadka oo isu dhowaada ay khatar gelinayso in caabuqu ku fido dad u nugul.
The reason for this decision is consistent with the decisions we've already made on this issue, and that is we now have around 80% of the cases we have in Australia.
Sababta aan go'aankan u gaarnay waa mid la mid ah go'aamadii hore oo arintan aanu ka gaarnay 80% kiisaska Australia ama waa kuwo ka dhashay qof xanuunka ka soo qaaday dalka dibadiisa ama qof la kulmay qof dalka dibadiisa ka soo qaaday oo soo noqday. Shirkadaha yaryar ee coronavirus uu saameeyay ayaa dib loogu dhigay deymihii ay bixin jireen muddo 6 bilood kadib qorshe ay soo rogeen bangiyada dalku. Madaxa ururka bangiyada Australia Anna Bligh ayaa sheegtay in shirkadaha yaryar ay qabaan deyn gaaraysa $100 billion, qorshahana uu badbaadinayo $8 billion. Ms Bligh ayaa sheegtay in ganacsatada yaryar ee COVID-19 uu saameeyay ay xaq u leeyihiin in 6 bilood deyn bixinta dib loogu dhigo.
All that business will have to do is to register their need with their bank. Banks are not going to wait for businesses to come to them. They are right.
Dhammaan ganacsatadu waa inay iska diiwaan geliyaan bangiyadooda. Bangiyadu ma sugayaan in shirkadahaasi yaryar ay iyaga u yimaadaan ee dadbay u dirayaan, waa inay la soo hadlayaan macaamiishooda iyagoo u sheegaya sida ay u codsan karaan in deyn bixinta dib loogu dhigo. Madaxa shirkadda diyaaradaha Qantas Alan Joyce ayaa difaacay go'aanka uu shaqada uga joojiyay 3 meelood 2 shaqaalihii diyaaradda. Shirkaddan qaran ayaa si ku meel gaar ah u kala dirtay 20,000 oo shaqaaleeda kadib markii ay joojisay dhammaan duulimaadyadii ay dibadda ku tagi jirtay, ayna sidoo kale jartay kalabar duulimaadyadii dalka gudihiisa ahaa. Mr Choice ayaa Channel 7 u sheegay in tani ay tahay qulquladii ugu xumayd ee shirkadaha diyaaraduhu ay soo maraan abid, Qantasna ay kala shaqeynayso shirkado kale sidii shaqooyinku meel gaara ay u siin lahaayeen shaqaalaha Qantas ee arintani saameysay.
And what we are doing to the 20,000 employees that have been stood down is letting them use their leave as so some of the.
Waxaan sameynay waa in 20,000 oo shaqaalaha oo aan shaqada ka fariisinay ay isticmaalayaan fasaxoodii u ururay, qaarkoodna xataa 3 bilood mushaar qaadanayaan. Dad aan fasax badan haysan waxaan u ogolaanaynaa in fasax aysan lahayn ay qaataan si lacag loo siiyo bisha soo socota. Waxaan sidoo kale la hadlaynaa saaxiibadeena kale, waxaan la xiriirnay shirkadaha Woolworth, Commonwealth Bank iyo Rio Tinto iyo waliba Telstra oo u baahan shaqaale waqti gaabana. Waxaana rajaynaynaa in shaqaalahaas shaqo ay helaan inta aan diyaaradaheena dib u kicinayno. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolka New South Wales ayaa sheegay in rajo fiican ay siinayso in kaysaska intooda badan ay yihiin kuwo fudud, iyadoo tirada guud ee dadka xanuunku ku dhacay ay kor u kacday gaartayna 300. Kaysaskaasna ku dhawaad 130 ka mid ah waxay xanuunka ka soo qaadeen dalka dibadiisa oo waxay ka soo noqdeen dalal xanuunku uu aafeeyay sida Yurub, UK iyo Mareykanka, halka 70 kays oo kale weli baaritaan lagu wado. Tallaabooyinkii feejignaanta ee hore oo ahaa in qof kasta oo xanuunka la soo dhaca isbitaal la geeyo ayaa hadda la joojiyey maadaama kaysasku ay bateen. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Greg Hunt ayaa difaacay go'aankii dowladda federaalka ay sugtay muddo inay xadka xirto, iyadoo wasiirku u sheegay Channel 9 in go'aankoodu ku salaysan yahay talooyinka khubarada caafimaadka.
When you think of where the disease is with other countries, we have done this at a far earlier time than virtually anybody else.
Marka aad fiiriso xanuunkan meesha uu ka marayo dalalka kale, anagu horan uga taxadarnay oo dalal badan baan ka fiicanahay talaabooyinka aan qaadnay. Talaabooyinkaas waxaan qaadnay anagoo boqolaal kaliya oo qof uu ku dhacay xanuunku, halka dalal kale ay kumaan kun qof qaadeen. Qaybaha kale ee dalkana Queensland ayay kaysasku kordheen iyagoo 10 qof oo cusub laga helay xanuunka. Arday fasalka 8-aad dhigta ayaa xanuunka laga helay. Dalkoo dhanna in ka badan 700 qof ayaa laga helay xanuunka, iyadoo 10 kalena ay ka soo kabsadeen. Northern Territory ayaa ka fiirsanaysa inay xirto xuduudaheeda si ay uga hortagto inay soo galaan dad qaba xanuunku. Northern Territory ayaa inta badan ka badbaaday ilaa iyo hadda xanuunka, iyadoo hal nin oo Sydney ka yimid laga helay. Dhanka kalena Tasmania ayaa hore u adkaysay xuduudaheeda iyadoo dadka u safraya gobolka, wixii ka dambeeya caawa oo habeen Jimcaha lagu khasbayo inay 2 asbuuc kaarantiin la galaan. Premierka Tasmania Peter Goodwin ayaa sheegay in dhammaan reer Tasmania ay door ka qaadan karaan sidii loo xaqiijin lahaa in la xakameeyo caabuqan.
Importantly, the community has a role to play here. If you have somebody that is in your workplace that has been to Bali,
waxa sameyn doona baaritaano. Muhiimadu waa in bulshadu door ka ciyaari karto. Hadii uu kula shaqeeyo qof dhawaan ka yimid Bali, waa inaad sheegto. Hadii kala khatar ayuu gelinayaa badqabka iyo caafimaadka reer Tasmania, waa inaad in la soo sheegay, ayuu yiri premierku.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.